has already done.
Na uangalie katika verse ya 10 inasema ya kwamba tumekwenda kutakasika na hii jambo limefanyika.
So which is it? Are we already sanctified or are we being sanctified?
Je, tumekwisha kusamehewa au tulikwisha kusamehewa?
Indeed, you can translate verse 14 as the New American Standard Version translates it, those who are sanctified rather than those who are being sanctified.
Mnaweza kuitafsiri katika verse ya 14 kwamba wale waliotakasika na wale ambao waliwahi kuwa walitakasika.
So we build our case for this truth not by arguing that the ESV is a better translation than the New American Standard. They're both possible translations. But instead, by looking at the entirety of the message of the book of Hebrews.
Ukiweza kuangalia tafsiri mbalimbali ambazo ziko katika tafsiri za huku na za kule, vile jambo linaandikwa katika kitabu cha Waebrania.
And when we do that, the truth comes out with startling clarity.
Na wakati utafanya hiyo, utakwenda kuona ukweli ambao unakuja katika hali ya utakatifu.
We are sanctified, holy, right now in Jesus.
Tunakwenda kutakasika na kuwa safi mara moja mpaka sasa kupitia Yesu Kristo.
Indeed, in just a few verses, chapter 10, verse 22, the author is going to say, we must draw near to God in full assurance of faith.
Tunapaswa kwenda kwa Yesu Kristo kupitia imani iliyo kamilifu.
We could never do that unless we were holy.
Hatuwezi kufanya ile kitu wakati tuko watakatifu.
But it's also perfectly clear that we sin today. We will sin tomorrow.
Ni kweli ya kwamba tunaweza kutenda dhambi leo, tunaweza kutenda dhambi hata kesho.
And so we can summarize that by saying we are holy in position, we are not yet holy in practice.
Na hiyo inaweza kusema ya kwamba kweli tuko watakatifu katika nafasi ambapo tupo, lakini hatuyakuwa watakatifu katika utendaji.
We one day will be holy in practice.
Na siku moja tutakwenda kuwa watakatifu katika utendaji.
God guarantees that in the new heavens and the new earth there'll be no more sin.
Na Mungu anakwenda kuhakikisha ile jambo ya kwamba hakutakuwa tena dhambi.
And God is at work now in this life to make us more and more holy over time.
Na Mungu anakwenda kutuhakikisha kwamba atakwenda kutufanya kila nyakati zote watakatifu watakatifu.
He is increasing our practical holiness in this life.
Iko naendelea kuongeza utendaji wa kazi katika maisha.
He does that according to verse chapter 4 verse 11 as we make every effort to enter God's rest.
Anaisema hii katika 4:11 kama vile tunaendelea kujitahidi kuingia katika ufalme wa mbinguni.
He does that according to chapter 4 verse 12 by the living and active word of God in our lives.
Na amekwenda kuisema katika 4:12 kwa utendaji wetu.
He does that according to chapter 3, verse 12, as we take care that there's not anyone among us who has a sinful, unbelieving heart.
Na amekwenda kuisema tena katika 3:12 ya kwamba utendaji unaweza kufanya kama vile tuko na mioyo yenye kuwa yenye dhambi.
He does that according to chapter 12, verse 14, as we strive for the holiness without which no one will see the Lord.
Na amesema 12:14 ya kwamba kama vile tuko tunajitahidi kwa sababu bila huu utakatifu hakuna mmoja ambaye atakayemuona Bwana.
So we must know today I am perfect in position before God.
Tunapaswa kujua kwamba leo niko mkamilifu katika hali niyo nayo mbele za Bwana.
And I am becoming practically holy before him.
Na nitaendelea kuwa na utendaji wa kuwa mkamilifu machoni pa Bwana.
Now, why did I call this a vitally important truth for the Christian life?
Kwa nini nimekwenda kuita hili jambo kuwa la kweli?
The truth leads both to a test of assurance, am I in God's grace?
Na hii kwetu inakwenda kutuongoza katika ukweli au katika kipimo ya mbele ya Mungu.
And also leads to a particularly effective way to resist Satan's temptations.
Na hii inakwenda kusaidia kwa watu kwa kuweza kuzidi kupigana zidi ya dhambi.
First, let's look at the test of assurance.
Hacha tuangalie katika assurance ya test.
When you realize that you sin, that you have violated God's law, that you have not loved him with all your heart, soul, mind and strength, how do you react?
Kipindi ambacho unajitambua ya kwamba kweli umetenda dhambi, umekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, je, unafanya kitu gani?
Do you excuse or belittle your sin?
Je, unakwenda kuomba samahani kwa sababu ya dhambi zako?
Or do you say, Father, you have made me holy before you.
Au unasema ya kwamba Bwana ulishakanifanya kuwa mtakatifu machoni pako.
You have forgiven me and loved me while I was still a sinner.
Umeweza kunisamehe tangu wakati ambapo nilikuwa mwenye dhambi.
How I long to be like Jesus.
Nitakwenda kuwa namna gani?
How I long to be practically holy and not only positionally holy.
Nitakwenda kuwa mtakatifu namna gani siku zote au nisiwe tu mtakatifu wa utendaji?
By your grace, help me to know the steps I can take to fight successfully against this sin.
Kupitia neema yako unifanye kujua kuwa mtakatifu.
Thank you that you command me to draw near to you even when I have just sinned.
Umeniongoza kuweza kuelekea hata kama mimi niko mwenye dhambi.
That's the prayer of a saved person.
Hiyo ndio inapaswa kuwa maombi ya mtu aliyeokolewa.
Hating sin, not excusing it or belittling it.
Ni kuweza kutoa dhambi, sio kwamba kujisamehesha mbele za Bwana.
Longing to be like Jesus.
Unapaswa kuwa kama vile Yesu Kristo.
Fighting sin by God's grace.
Unaweza kupiganisha dhambi kupitia neema ya Bwana.
And importantly, moving toward Christ's likeness over time.
Na kitu cha maana ni kuendelea katika mwelekeo wa Yesu Kristo.
So that's the test of assurance.
Hiyo ndiyo kipimo ambacho unapaswa kuwa nacho.
But the truth also leads to a way to fight Satan's temptations.
Na ukweli nao unamuongoza mtu kuweza kupiganisha majaribu ya ibilisi.
Consider two of Satan's most common temptations.
Unaweza kuangalia vitu viwili ambavyo vinafanyika sana katika majaribu.
The first temptation is the temptation to quit fighting sin at all.
Na jaribu la kwanza au tatasia kwanza ni ile mtu kuweza kuacha kupiganisha dhambi.
Simply to give in to the temptation.
Unafika unajiacha kabisa katika kujaribiwa.
Satan will say something like this.
Kitu cha pili kinaongea jambo hili.
There you go again.
Kule unakwenda mara tena.
How many times have you confessed that same sin?
Ni mara ngapi ambayo umeweza kutengeneza ile ile dhambi?
You are never going to change.
Hautaweza kubadilika.
There will come a point when God's simply going to get tired of forgiving you.
Itafika kipindi ambacho Mungu atakwenda kuchoka na kuweza kusamehe.
So just give up.
Na unapasha uache.
You can't live the Christian life.
Hauwezi kuishi vile maisha ya Kristo.
Just turn your back on all that. Admit that you're lost.
Unaweza uweze kugeuka.
Have you heard that temptation?
Je, umeweza kupata hiyo jaribu?
Do you see how these truths help you to fight that fight?
Unaona huu kweli namna unatusaidia kuweza kupiganisha dhambi.
You can quote Hebrews 10:10 at Satan.
Unaweza kuangalia kitabu cha Waebrania 10:10.
By God's will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus once for all.
Kupitia mapenzi ya Mungu tumeweza kutakasika kupitia dhabihu ya mwana wake Yesu Kristo.
You can go on to say, that is who I am, Satan.
Hivyo ndivyo nilivyo mimi, Ibilisi.
God is making me holy. He is making me like Jesus practically, while I am already perfect positionally.
Mungu iko nanifanya kuwa mtakatifu kupitia Yesu Kristo kila wakati.
He has begun a good work in me and he will complete it.
Amekwisha kuanza kazi yake njema kwa ajili yangu na ataendelea kutimiza hiyo kazi.
You're right about one thing, Satan. I could never do this on my own.
Na unapaswa kusema ile jambo ya kwamba siwezi kufanya tena kile kitu kwa uwezo wangu mwenyewe.
But my task is to draw near to him for the help that he promises to give me.
Lakini jambo likubwa mimi ni kujielekeza kwa ajili yake kupitia ile ahadi aliyonitia ndani mwangu.
My task is to hold on to the truth of that assurance of my holiness before him.
Asira sasa niko naye mwangu ni kuzidi kuwa katika maisha ya utakatifu.
And I will do that even if I commit this sin 70 times 7.
Na naendelea kufanya hivi hata kama ninatenda dhambi mara 7 na mara 70.
I don't need to hide it because I am forgiven.
Mimi siwezi kuficha kwa sababu niko tayari mwenye kusamehewa.
I don't need to be overcome with guilt because I am forgiven.
Sipendi kuendelea kuwa katika makosa kwa sababu eti nimesamehewa.
I do need to fight it.
Napasha nipiganishe.
And I will by his grace, by dependence on him.
Na nitaweza kwa neema yake kwa kuweza kumuelekea yeye.
That's the way.
Hiyo ndiyo njia.
To use this truth to fight against that temptation of
sin. Hiyo ndiyo njia ya kweli ya kuweza kutumikisha wakati unapoingia katika majaribu.
Well, a second form of Satan's temptations is really contradictory to that first one.
Jambo la pili kuhusu kujaribiwa ni linakwenda kinyume na lile ambalo lilikuwa la kwanza.
But as you've heard me say before, Satan doesn't worry about being consistent.
Kama vile nimeongea turi ya kwanza.
He will at one point say, "You are so terrible, God could never forgive you."
Unaweza kusema kwamba labda ulifanya vitu vya ajabu, labda Mungu hawezi kusamehe.
And 5 minutes later, he'll tell you, "Oh, you're so great. Look how much better you are than all these other people."
Na unaweza kujiona vile ulivyo machoni pa wengine watu.
So the second form of Satan's temptations is this.
Jambo la pili, jaribu la pili ni hili.
Satan will say, "This sin is really no big deal."
Nyakati fulani unaweza kusema kwamba hii dhambi ambayo nilifanya kwamba sio kitu kikubwa sana.
You know, if you knew the hearts of all the other people sitting around in church, you'd see they're just as bad as you.
Kama ungejua mioyo ya watu wengine ambao mnakusanyika nao vile wanavyoongea.
So, don't worry about this sin. You know, it's just part of your personality.
Kwa hiyo usiogope na unajisikia kwamba hauogopi kuhusu hii dhambi. Na unasema ya kwamba labda hiki ni jambo moja wapo ya maisha ya mwanadamu kuishi.
You surely can't get rid of something that is part of who you are.
Ni kitu ambacho unapaswa kuangalia namna gani wewe ulivyo.
Well, how do you use this truth to fight against that temptation?
Na unatumikisha huu kweli namna gani kuweza kupiganisha lile jaribu?
Again, God has made me completely holy in position, Satan.
Mungu amenifanya kabisa kuwa katika nafasi nilivyo mtakatifu.
And he will make me completely holy in practice.
Na atakwenda kunifanya kuwa mtakatifu katika utendaji.
He will root out every sin, no matter how seemingly trivial.
Atakwenda kufanya kila wakati hata iwezekani kwa hata iwe kwa namna ya namna gani ninafanya.
And he is disciplining me to make me more and more like Jesus.
Na ataendelea kuendelea kuniadhibu ili anifanye kila nyakati kuwa karibu na Yesu Kristo.
I will not ignore any sin that keeps me from being like Jesus.
Sitakwenda kudharau dhambi yoyote ile ambayo itanifanya mimi kuwa kinyume na Yesu Kristo.
I will fight this sin and every sin by his grace, by his means, by dependence on him.
Nitaendelea kupiganisha hii dhambi na kila aina ya dhambi kwa sababu ya utiifu wake na utimilifu wake.
Fight sin like that.
Endelea kupiganisha dhambi.
No, in Christ you are fully accepted.
Na usiendelee kuonyesha kwamba unaiendelesha.
You are perfect in position.
Uko katika ile nafasi yako.
Jesus' one sacrifice has made you perfect forever.
Yesu Kristo ndiye ameweza kujitoa ili aweze kufanya wewe uwe mkamilifu.
So, but if you are not in Jesus, come to him even now.
Na ikiwa hauko katika Yesu Kristo, njoo kwa Yesu Kristo.
Acknowledge that you cannot make yourself holy.
Hauwezi kujifanya wewe mwenyewe kuwa mkamilifu.
You cannot make yourself even whatever you aspire to be.
Hauwezi kujifanya mwenyewe kama vile unapasha kuwa.
You cannot defeat sin in your life on your own.
Hauwezi weza kupiganisha dhambi mwenyewe kwa uwezo wako mwenyewe.
Admit that you deserve nothing but wrath from God.
Ni kwamba haustahili chochote kile kutoka kwa Mungu.
But ask, would you save even me by the blood of Christ?
Lakini useme kwamba je unaweza kuniokoa kupitia damu ya Yesu Kristo?
Would you then root out the sin in my life by your grace?
Unaweza kunisaidia kutoa dhambi katika maisha yangu?
I see Jesus for who he is and I want to be like him.
Nimemwona Yesu Kristo kama alivyo na ninapenda niwe kama vile alivyo yeye.
So come to him in that spirit.
Njoo kwa Yesu Kristo katika hiyo hali.
And Jesus' single offering will perfect you for all time.
Na Yesu Kristo ambaye ni dhabihu moja kamilifu atakwenda kukushindia kwa wakati ule.
If you are in Christ, remember you are holy already.
Ikiwa katika Yesu Kristo kumbuka ya kwamba uko mtakatifu.
You are fully accepted.
Uko mwenye kukubaliwa.
You will be made like Jesus.
Utakwenda kufanyika kama Yesu Kristo.
You are being made like Jesus.
Na wewe ushatayari kufanyika kama Yesu Kristo.
So continue the fight to keep your eyes fixed on him day by day.
Uendelee kupiganisha na kutia macho yake kwake kila siku.
There will be setbacks. There will be discouragements.
Kutakuwa mambo ambayo yatakuvunja moyo.
But Jesus has made you perfect in position before God.
Lakini Yesu Kristo amekufanya kuwa mkamilifu machoni pa Bwana.
And he is the perfecter of your faith.
Na yeye ataendelea kuwa mtetezi wa imani yako.
So trust him.
Kwa hiyo muamini yeye.
Lean on him.
Jifunze kutoka kwake.
He will make you like himself.
Atakwenda kufanya kama vile alivyo yeye mwenyewe.
Let's pray together.
Acha tuombe Mungu.
Please take a moment to pray silently in response to what you've heard. Oh Father, how we thank you that in Christ you have made us perfect, you have made us holy. You shower your love on us through Jesus. And how we long to be like him. May that longing prompt us to lean that much more heavily on you in the fight against sin. Enable us to overcome Satan by the blood of the Lamb. Confident in who we are in Christ. And Father, bring to saving faith those among us who do not know you, so that they too, perfected in Jesus, might fight this fight of faith, live to your glory, and be salt and light to those around them. In Jesus' precious name we pray. Amen. Please stand to receive the benediction. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that his way may be known on earth, his saving power among all nations. Amen. Go in peace. Do join us on the grassy area behind the kitchen if you have a few minutes. Thank you.